zunga tsuki minu sanele Nse angi kufonele na mingizwa ngikumbule Ngizwa ngikumbule inga kongi kutonzile Beba hopu rise lapho nawe unkumbule Yatemba kamba kahle zonke izinto zihamba kahle Baby kahle kahle ngaphakathi angiphili kahle Without you ngathi ngisele ngedwa ehlane Buya phela mama buya mina ngikhumbule Ukube nginayo imoto ngabe ngidonsa okhiye ngize Ngize ngidrive ngize ngifike Ngicasulwele izintaba namahlathi angisithile Angisithile imamazi ngabe ngiyakubobola manje Ngithi ngikufonela ngibe ngikubhekile manje Kodwa manje izinto zihamba kanje I love you, I miss you, please ngicela ubuye Side lesikhathi mina baby ngikulindile Ngabengeza ngizokufudumeza khathi lokusayipa Ngifuna wena, ngidinga wena, ngidinga wena mabebeza Ngifuna ukuthinta-thinta ngithukurasha nalaphana Ngifuna kube mnandi sithukufula nenkonzwana Ngishaye nama-jokes live bese uyancana Phela baby ngeke nawe kade wahamba Kade wahamba nami sengizengalamba kodwa ayilutho ukuzingela Phela nginethemba lokuthi ubebe uzobuya Uyake baby and manje ngikhumbule I love you, I miss you, please ngicela ubuye Side lesikhathi mina baby ngikulindile Kumanje ngisakulindile ngagcina ngikukhaphile Baby boom, ngiyakhumbula nasi strong Ukube kuya ngami, ngami ngikubona zonke izinsuku I love you, ngisazokubona very soon Baby ungakhohlwa lana ushiyo wakho umuntu Umuntu okuthandayo, baby yimo wakho umuntu Ngiyazi uyophanda lapho uphandele ifamily Ngiyazi unomndeni okumele ubhekelele And ngiyazi nawe ukuthi kumele uyinakekele And please ngiyakucela, ungabi ntekenteke Gcwele amahuzu ulanga phandle abantu abalunganga umuntu sengakufaka ehlane ungathathi trust yakho uyinike stranger stranger kusenje umuntu ongamethemba bebe uziphathe kahle lapho ngiyakhumbula nami nomlungu la efonini uyakhononda ngisazokudonsa mamaze na ku WhatsApp ngizokubhalela